This is classic and soul sick. Yeah, it's a King Fizzle production.
Black Sat and the Sound.
Sheriff G-U-I. You got OZ on this one.
Assalamu alaikum. Mabibi na mabwana. Assalamu alaikum, hizi ni haso zangu. Uwezo mada kunileta humu duniani. Na mshukuru Mungu, kijana kwanza kwa familia sita ndugu. Najua machungu, ni kama kunlazimu kupumua ndani ya maji. Nina kipaji, mtoto kiume napigania hili taji. Nipate mkwanja ni yaweze mahitaji. Maisha magumu ka masharti ya kadhi. Na itwa daddy, so lazima niwe nduki. Na itwa baby, so lazima nongeze speedy. Majukumu ya kizidi tunapunguza utozi. Na bani ya machungu wezi ni ona na machozi. Daily ni ona rekodi madebe. Na wazaka hili ndo litakuwa ni zare. Na mi kutoka Aisulu bado nitazidi kufoka.
Hey, marika hey. Jodo na kosiko marika hey. Na mosiko ya rika hey. Allahi Allah.
Nishazoea kupigwa na jua. Haya maisha mina ya jua. Mulize kaba nishekua atapusha. Nishashulia machizi kuchinjwa. Na mshukuru maulana kwa kunipa pumzi mikupumua. RIP kwa wasio pumua. Yeah,
in a lie. Yeah.
So, soma keep on hustling na mother souls. Daily on toza ya maisha sija ya choose. Ya nabadili si kama use. Yeah, ni kamari kunikupata na kukosa. Kosa umu maulana hana makosa. Bonge la dume, deli natafuta. Penye nili, uwezi nikosa. Yeah, it's your boy.
Hey, marika hey. Jodo na kosiko, marika hey. Na mosiko, ya rika hey. Allahi Allah.
Incha ya upanga. Hela aziji paka weze zisaka. Haya maisha misi ya yataka. Daily me kudadilishwa. Shukuru haso zinaleta paper. Shaka nimelamba paper. Sorry hater, see you later. Na get bigger, vocals inauza. Sika zao ziko down card loser. Born to win sija waza kuwa loser. Alichagua ala na mshukuru kuwa chooser. Ni wape miziki ya maana isi opotosha. Mchizo mta so simple wakukiza na nga. Kita na go harder. Inge kuwa dame, inge scream my name. Ozzy, Ozzy, out.
Hey, marika hey. Jodo na kosiko marika hey. Na mosiko ya rika hey. Allahi Allah. Hai haye bin Rahman. Kikadar Allah muntari. Milyoni hama khair wa khamsin. Allahi Allah.
Allah.